clap like this. Sifa tunaleta kwako e kwa makofi makofi tunakuinua baba e kwa makofi makofi sifa tunaleta kwako e kwa makofi makofi tunakuinua baba e. Say my kwama kofi, hey!
Kwama kofi, sifa tunaleta kwako e.
Tunaleta sifa kwako.
Kwama kofi, tunakuinua baba e.
Kwama kofi,
sifa tunaleta kwako e.
Kwama kofi, baba. Tunaleta sifa zetu leo. Tunakuinamia, tukikuimbia wewe ndiye Mesia wetu. Tunakutazamia, tukishuhudia wewe ndiwe mfalme wetu wa pekee. Haleluya, hosana, shangwe. Shangwe, shangwe. Lele, milele. Lele, milele. Tunaleta makofi. Tunapiga makofi. Ihale, hale. Shangwe. Wewe baba wastahili.
Yesu kwa makofi. Say it one more time. Kwa makofi. Oh, clap your hands, all ye people.
Tunakuinamia, tukikuimbia, wewe ndiwe Mesia wetu. Tunakutazamia, tukishuhudia, wewe ndiwe mfalme wetu wa pekee.
Haleluya, hosana, shangwe na vigelele.
to dance for the Lord. What is strong when you get up for Jesus? Sunday, super dance, super dance, super dance, Sunday.
Come on, coffee. mutu na ndere moyake Kwa makofi na ndere mo Aya, sasa nataka nikipiga makofi Pia nyinyi mnajaribu mnapiga makofi Can we try that? Aya, kila mtu tayarisha mikono Tayarisha mikono
Kila mtu twende up